one umwit. Ege Mr. Kweshe Ibabu. Biggie number one.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Yeah, yeah. Mutima wandi.
Mutima wanga mami. Umakara na mafiri nita pena ni kukulewa. Mami, mubili wanga mami. Umakara na mafiri nita pena ni kukulewa. Mami, mutima wanga mami. Umakara na mafiri nita pena ni kukulewa. Mami, mubili wanga mami. Umakara na mafiri nita pena ni kukulewa.
If when she loves me, baby, I shall not go. They should put some tongue on your mamma and in Chicana. They look who you push up, who you push and cut and do a move. Who want to make them with them, mammy? You will wait and let them on the moon. The clever and I'm being a baby. We will wait for them up with them, mammy.
Kila siku mama na kuona wewe eh. Kwa kweli moyo wako ndo wewe.
ZambianTunes.com.